summer.
Getting on the mixer.
Josh SV on the track.
Sawa yo.
Sawa ya kuchikuwa.
Sawa yo.
Sawa ya kwete.
Sawa yo.
Sawa ya
kuchikuwa.
Sawa ya kuchikuwa. Sawa ya kwete.
Sawa yo.
Sawa ya kuchikuwa.
Sawa yo.
Sawa ya kwete.
Sawa yo.
Sawa ya kuchikuwa.
Sawa yo.
Party life, muno yenze kabaka. And we just started, gachari mabaga. Getting paid non-stop, naze kunga nyamaja. Leave home, I need a chop, and Davide de waka. Row, hip-hop hero to the rescue. Killing instrumental since S2. Game so respect, cause respect do. Only right I get a check too. Bless screw then, sawa ya tenye mbroe,
kamba tuare de tuva.
Disembole to la mbole,
kwani nze mwche dora.
Muziki tukupe,
nazi sonze kubafua.
Che baga la bubwe. I'm on the grind, see what they walk ever got. Progress over pride, walk away with your quella. Got just chill vibes, stack dimes to divide with the family. Go roast, don't celebrate. Yeah, you're pulling.
Sawa ya,
sawa ya kuchikuwa.
Sawa ya,
sawa ya kwete.
Sawa ya,
sawa ya,
sawa ya,
sawa ya, sawa ya kwete.
Sawa ya,
sawa ya kuchikuwa.
Sawa ya,
sawa ya kwete.
Sawa ya,
sawa ya kuchikuwa.
Flies anti nyenze musama sit down this beat sit de kuhama naze chikuba kunyumira kusasanya tayagala kukesa bamubala sawa ya kuchikuba we beat it. I like this song, repeat it. Give me my phone and shazam it. Can you me de let me even buy it? Sawa ya kusitu kabamo city. If you got what you drink, drink your drink. Kola pambate tugaba tipu atale na mubezi stena ibu.
Sawa yako,
sawa yako chikuwa.
Sawa yako,
sawa yako ete.
Sawa yako,
sawa yako,
sawa yako,
sawa yako, sawa yako ete.
Sawa yako,
sawa yako chikuwa.
Sawa yako,
sawa yako ete.
Sawa yako,
sawa yako chikuwa.
Sawa yako, sawa yako,
sawa yako.
Kupu higa hamwanya niba manyesha. Mbaga ya dandi kati haro hukta.
Hey, say.
Nishayo kushemerera mwena baria.
Hey, say.
Homwire ngobuti hina rukta.
Hey, say.
Silika boy toba kocho ngamba. Atali na majam site ya semba. Tuchukuba January to December. Nini nsolonga satu zenunda. I gotta make a plan beko jentunda. Nina usente vange mba densonda.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako etega.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako etega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.